sawirkii 39 ise way ka aray hirtiis angeedkii yaa aye isina laamooga yaa atiin maddii isin ka jirtaan dowgey ammaan yaa helaasaane laakiin markii dowgey ka arartaan ammaan ma helaasaan rabbigana ma idinka farhaaw maddii dhibaato ruuha eebbahay ninkeenu waylik garodi kare dadka in dembiilayaal yihiin laakiin berigii barwaaqo angalna iyo bashbash waylikii dareemaay in dadka toobad keenaan naxariis dhahdoodana gasho walaakaloo tan la kelijeede maddii iise eebbahay haggiis kakooy way keenay risaaladii dad sheeyaana gaarsiiyey ummadda oo dhanna waxaa kala dardaarmi hirtiis in isjeclaadaan is-addeeaan isuna gargaaraan lanka kale oo jiiraankoodna jeclaadaan una kaalmeeyaan yaa la kifadoohaayay.